cinza fa augonzarama kugira ngo ntekerereza cinza fa augonzarama kugira ngo ntekerereza imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba n'ubuhe bwoko bufiti Mana yabyibuba hafi ukuwiteka yahorana natwe mutima wanjye hurura n'ubuhe bwoko bufiti Mana yabyibuba hafi ukuwiteka yahorana natwe Mutima wanjye Iyaba wishimiraga ibitambo Nari kubigutambira Iyaba wishimiraga ibitambo Nari kubigutambira Ibitambo Uwiteka yishimira n'imitima imenetse Ibitambo Uwiteka yishimira n'imitima imenetse n'ubuhe bwoko Mana yabyibuba hafi ukuwiteka yahorana natwe mutima wanjye hurura n'ubuhe bwoko bufiti Mana yabyibuba hafi ukuwiteka yahorana natwe Mutima wanjye hurura Nahoraga njya ku iriba ry'isi Ariko sinshira inyota Nahoraga njya ku iriba ry'isi Ariko sinshira inyota Uko amazi apfutse amerera umutima waka Niko Yesu yamereye Uko amazi apfutse amerera umutima waka Niko Yesu yamereye Bwoko bufiti Mana yabyibuba hafi ukuwiteka yahorana natwe Mutima wanjye hurura N'ubuhe bwoko bufiti Mana yabyibuba hafi Uwiteka yahorana natwe Mutima wanjye hurura N'ubuhe bwoko bufiti Mana yabyibuba hafi Uwiteka yahorana natwe mutima wanjye humura, mutima wanjye humura, mutima wanjye humura, mutima wanjye humura, mutima wanjye humura.